Kathleen Fijiboun, Ameriki Kauka, la Sigide Niger, ni Mohamed Toumba, Niger Konoko, ni Lakanako Ministry, ka ni nyonye kungurni semfe, babu bulila fin chamanka, o sebentiara, Niger Konoko, ni Lakanako Ministry so, yere de fe, kunu, arabadon, marsekalo kle mougan aningolonvla. Bololo Facebook sera fe, Ministry so inko, Kathleen Yaira, kouye Niger kakoumamen, sordasi konya benkan semen sosolikola. Nabifo accord militaire wa ali atename kuna labonta ni Niger marabawiye wala saka ameriki sordasi daga bain base de drone mimbi agadez o lawuli kabo jamana kono ani aminaw ameriki kauka la sigdeni madan o droma Niger konoko ministre soka fola ko Kathleen Fijiboun ya yira ka fotuguni ni tena ke oluni Niger ka baranyo ya nyongirlenye ayi ko ameriki ka de maintenant kotige Niger la hadama denya ani yirwa sirafe wa ko o bari na tusina uka kokan ko demen su bafe ni oye USAID alfaka vuwa bamara tola.